Joe Biden ka tenendon tagali ye tagama kere ye ka yira k'a fɔ u ni Ukraine bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Tile damadɔ yanni kɛlɛ san kelen o ka kɛ, Russie wulilen ka taga Ukraine kɔnɔna la. Biden a ye laseli kɛ ani Zelensky fana ye ɲɔgɔn ye u ka masayaso la Mariinsky. A y'a yira k'a fɔ ko Ameriki bɛna miliyari tilancɛ dɛmɛ lase tuguni Ukraine ma ani a terilakaw waati min na kɛlɛ bɛ senna hali bi. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ni demokarasi don Joe Biden.
One year later. Kyiv stands, and Ukraine stands, democracy stands.
Ko san kelen kɔfɛ Kiev jɔlen don a sen kan wa Ukraine fɛnɛ jɔlen don ko wa demokrasi foroba fanga fɛnɛ jɔlen don. Biden ko ko Amerikɛnw b'aw kɛrɛfɛla la wa duniɲa b'aw kɛrɛfɛla la. Wagati min na Biden ale tun bɛ Ukraine la Amerikɛnw ka kɔlɔsilikɛla pankunu dɔw olu tun bɛ Kiev sanfɛla la kabi Pologne. Vladimir Putin mun y'ale fanfɛla ye ale kan ka laseli dɔ kɛ taratadon k'a sanyɛlɛmɛ dɔ la ni jamana politiki ɲɛmɔgɔw ye ka bisigilen don k'a fɔ ko ni lajɛrɛ in sen fɛ ko a da bena sɔn ka se Ukraine kɛlɛko ma.
In the war against the brutal attack by Russia.